سدد دعدهن شلي بحي قاركود اد كوما قشين waxaa dagaal goos goos ah maalmahan ba ay ka soo canayeen deegaanka Abaal ee gobolka Bakool kaas oo u dhaxeeyay maleeshiyaad kala taabacsan al shabaab iyo kuwa kale oo uu hoggaamiyo Muqtar Rubu Abu Mansur maamulka Koonfur Galbeed ayaa sheegay in dagaalkaasi ay ka qayb galeen ayna ayriyeen kooxdii al shabaab ee soo weerartay Muqtar Rubu wariyaha Jamal Ahmed Usmaan ayaa khadka telefoonka kula xiriiray wasiirka amniga Koonfur Galbeed Xasan Hussein Maxamed waxaana uu weydiiyay markii hore xaaladda deegaanada lagu dagaalamay
ciidan mahadsanta bariyaagun dambaba sadaad la dareer si dagaalay ku jireen deegaanadaas Abal ay hoos qoyas degmada Xudur dagaaladana wala in dhaxayna wadaadkii Muqtar Rubo waxay oo mar hore ku bahi nimanka Al-Shabaab nimanka Al-Shabaab hayay dhibaatada ka hayo umadun Soomaaliyeed maadaama dagaalay oo dareereen dad oo deegaanka degigna qorsholka dagaalamay ciidamadu wali ka guuleysteen gabi ahaanba meelogii dagaalku ku dareeray geekan la wareegan
marka ma waxad la wareegteen deegaanadii milishaadka Muqtar Rubo ay joogeen iyo deegaanadii kale ee kooxdii kale ee kasoo horjeeday Muqtar Rubo iyo shabaabka ahaa ay ku dagaalamayeen
Muqtar marka hore wali hayay lam oo horeyna shabaab uu ku tirsanay ka bacdana saddex sano ka hor isku kubayay saydi idis oo markii uu soo ogaaday in nimankan waldiigeen wadna oo dad ka dhabaatay hayaan maalin walba dad kale isku dilaw xoola la baado uu soo ogaaday ku bacdi diis isku fadhiiday meel uu isku fadhiiday deegaanka uu sax ku jeeday uu isku dhaladii haayti balse deegaankaas wali weerar ka qaaday niman kale ee ka tirsan Al-Shabaab oo meel fog fog ku duuli deegaanadu inuu la wareegnay meelogii nimankii ha duuli iyo qoyan haayti
laakiin wasiir waxa la isweydiin karaa dad badan shaki ay ka muujin karaan ilaa hadda ma jirto meel uu Muqtar Rubo uu ku yiri waan ka baxay Al-Shabaab laakiin waa jirta in khilaaf uu ka dhaxeeyay xubnaha sarsare ee kooxda Al-Shabaab dowladna ay kaliftay inuu deegaankaasi yimaado sidee baa arrimahani aad ku aamini kartaan mar haddaysan jirin inuusan Al-Shabaab ka bixitaankeedu uusan shaacinin
Muqtar Rubo Al-Shabaab uusan ku banna Al-Shabaab ma buweerar rafadna Muqtar xaaladiisa in badan la dareerni unuusan yaal badan Muqtar Al-Shabaab walay ka shaltabeena fikirka in dadku dhibaatada lagu dhaafo go'doominta la kahayo deegaanadun Koonfur Galbeed shiriid iyo go'doomiya lagu dhaafo in dadku maalin walba la qarxiyo 100 qofood walan halayn diin islaam ee diin gaala madgabta in jarna in la dilo sida fikirkaas yak shaltabeen arrangiye ka bilaawteen ma arran sanayaal badan hadareeti way wali kale tusaale kinke goobta Muqtar uu iska sugan yahay Abal dawladda Koonfur Galbeed ilaa 800 km aan jarti ebedsey meel dagaalna ma ku dhina maana mal weerarna barki wal xaalad oo la ogyahay tii oo Muqtar si nabadgelyo inuu iska roogo deegaankaas balse dhibaatadu wali xuriyay nimankii cadawga hayay jidateedu email walba godoomi oo mudun dhibaatay ya geek haddana wali fadaayeen inay dhibaatada sii badiyaan shididina sii badiyaan wadaadka aan weerareen ilaahay idin sii balse weerar shoo wal faa'iide muqeelna waana ka guul dareysay insha Allah
marka kooxdii Al-Shabaab ee deegaankaasi joogtay Muqtar Rubo soo weerartay aad tilmaantay in aad aad kala wareegteen deegaanadii ay hore u joogeen xagee bay qabteen iyagu
ta shabaabka aday dulku dul oo baadiye oo wiimu nimanka cadawga ee aday bakasaasa markii meelyo weer ama qoyan hobl ku jiri nagadaayan haddana meelo iyo xurdaan ku qoyan yaan nagadeen sidaan u rajeen insha Allah taala walina rajeen dhamaan baan ilaa ku adkaado doono kulko dhow ilaahay idin sheegay
marka ma waxa dhacay dagaal aad deegaanadaasi kaga qabsateen mise markii ay maqleen in ciidamada maamulka Koonfur Galbeed deegaanadaasi inay ku soo wajahayeen ayay iyaguna halka ka bixin
maalmo magun ba dagaal dareere sidaadii bal dareerta unun walbadan unu ku hadalni laanta VOA ga nafti wareysi badan unu kasiini dagaali dareereen dagaaladiina walku ku adkaaday nimanka cadawga insha Allah
marka dagaalkan maamulka Koonfur Galbeed lugmu ku lahaa mise wuxuu ahaa mid uun markii ay maqleen kooxda Al-Shabaab deegaanadaasi Koonfur Galbeed ay ku soo wajahan sidaas ay uga bixin
dagaalka mardaama deegaanka la ka duuli marna inaynu ku marnayna ilaahay idin shee meel alla meel deegaanka ku tirsan oo cadawga iska deeyaan in dadka ka dhabaatayna waliba tabartaana inaynu ku fujiino iska deeyaan insha Allah
sida muuqata dagaalkan wuxuu dhacay shalay wax khasaara
dagaalka shalay ee Madiina shalay ee daraadii dareeri dagaalka maalmo iska xigo dareeri haday goob dagaal diyoona khasaare dhiye insha Allah u dhinigaana khasaare wal ee badan ma jiraan ilaahay idin shee walay rajeeyeen nimankun dhibaatay umadun in umadul xuquuqdo ilaahay idin sheekh jeeyana insha Allah
dhinac uu ka waran khasaarinta lag baad maqashan inaad gaarsiiseen
wallahi hadda hoob meel la dagaal ma qasaar badan ajiraan laakiin hadda koow ilaama aanan arimo fadaw laakiin insha Allah ta'ala way rajeynay keenay luqad ka dhanaan ka
door jar ayay kooxda al shabaab deegaankaasi soo weerareen oo ay isku dayeen inay qabsadaan oo meesha ay ka ciiriyaan muqtar roobow sida muqatana uma ay suuragalin hadda hadaa dadinku kulug yeelateen ma jira walaacad ka qabtaan in markii dib ay isku soo abaabulaan kooxda al shabaab oo dagaalo kale deegaanadaasi ka dhacaan
qolada al shabaab ee khawaarijta ugta umadun mar walba baad dhabaat ka hayaan manara la ma ku nagadaayeen dalku intii loo ku ciribtiraa in nabad ku dhiga una ma ayna korna geey ku baad wal mahweer raayeen ma ayna korna balse walay rajeynay ee uu ku difaacna insha Allah deegaanka Ilaahay idin shee
marka maxaa idinka qorsheysan muqtar roobow
muqtar roobow lan oday deegaanka dalabiyo oo qorshi goon ah uu hadda kulana majaro muqtar oo fadoon meelis roogo roogo kor hob fadoon deegaanada koonfur galbeed meelis fado ku seeda kor insha Allah
wasiirka amniga maamulka koonfur galbeed xasan xuseen maxamed oo wariyaha jamaal axmed usmaan ugu waramayay dagaalka ka dhacay abal ee gobolka bakool